changu na mikono yangu baba, na miguu yangu na macho yangu, naomba uyaguse nipate kukuona, naziamini kazi zako Mungu, naomba
thank you.